Ilangole, bend down low. Ilangole, make you bend down low. Ilangole.
Pyong.
Ilangole, righto, righto, righto.
Smile. Magalo. Ekigere nkyagala naye ngatto ate ntyo linnya mu kisoto ndya mamba masanda ganemesezo okulya fene kuva buto bwendaba emibirya gyenyola nvaako byana byamyumyudde sente y'ensulo nafunye ndagaako tonoza byensudde jawo ensonyi ben download todikinya nkola endaga gyojjalo tebansobi katulyeza ngetereza tondaga malo onagukono na bongo na biringiso na wanambona nakwepena wajjanyo nayekenina yitane banno sirina nsobi bwendye mamba nze tebansobi tebansobi bwendye zange nzenta mbako ndekanze sirina nsobi bwendye mamba nze tebansobi lumonde kereko toninyira mulumonde wenabweru bwebasawa yakulya kasi tewepanka naberu hirangali kutamba nasali tewebo wanzu nofunye chali ndese mbali okulabisa endali kwancha lelo labisa badi onagukono na bongo na biringiso na wanambona nakwepena wajjanyo nayekenina yitane banno sirina nsobi bwendye mamba nze tebansobi tebansobi bwendye zange nzenta mbako ndekanze sirina nsobi bwendye mamba nze tebansobi tebansobi bwendye zange nzenta